studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde aljumare noga e go'o lewru juillet jeena yamde sokirdu studio Tamani. Miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo. Jettinono ɗo kabaruji ɗi yumor waygalo Mohamed Ouattara wonto ɓoggi jamɗe to. Sikiraɓo kurpititto wiide fa hannde laamu o heɓa wirfitade tokkidal to ko wiyano ɗum waɗano le nogay lewru juillet ndu ko ɗum heɓa wadde wattu joni ɓe kayfi guɓe nottirtoɗe agent waɗɗe kañum nottirtoɗe plateforme ɗe. Plateforme tippitiki ɗiɗo kay faali caggal kolliti wiide kañum en ñalawma hannde ko kaaja tan guɓe nottirtoɗe agent waɗɗe jalta ngallure anee fiis nde. Yewtere jaɓɓe ɓerde leyɗele kaalojo francin kore to abidjo to ɗum woni hollitinde wiide wattu joni eruji seeɗa tan haaɗi ɗiɗo golleji puɗɗo tan ka wattu joni wiyama wonko fewa to hono kabaru golleji ɗi kani gollirede. Ɗiɗo golleji ana kani fuɗɗoto le sappo e jeenayyi yamde noɓe kollitiɗi wiide ka Mali e Cameroun puɗɗa fiirude ballon ilo oɗo wattu yottaki ɓe piida wakkati sappo e tati yamde. Ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beteni ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Ɗum botinama kasen ko wiyafa laamu o wirfito le ngallure kidal nde miccitiɗen wiide keeña noga lewru juillet ɓe kanno wirfitade toon wattu joni o ɗiɗo golleji keeɓa e gollede. Laamu o holliti wiide wattu joni o hayfi ɗum won gueɗe ɗiɗɗe caggal koɓe memidiri toon ko guɓe nottirtoɗe plateforme kañum nottirtoɗe agent waɗɗe ɓe mbi kañum gaɗi so ɗiɗo golleji keeɓa e fewde wattu joni o fa keeɓen famtade keeɗe. Ousmane Niali Boudi
joɗogol gouverneur kidal e fuɗɗogol golleji makko ɗoman kasen noga lewru juillet ndu hollitanmo wiyede laamu wirfitoto le ngallu lure kidal nde dow dewral gouvernement sema kañ e plateforme nena ɗum bantinama fa wattu goɗɗo wona saabi suɓaɓe fa golle o waɗe ɓe wona saabi heyɗintingol anniyaji guɓe joguiɗe kaɓorɗe wala fuu ko waɗi fa laamu o wirfito le nokku o joni. Gouvernement Mali holli wiide plateforme kañe e sema goni gaɗa e anniyo lobbo fa laamu o wirfito le ngal lure kidal nde e wi ministére kuminiɗo ndenago ɓiɓɓe Mali jondeji gaɗaɗi fa dewral waɗa hakkude ɗe guɓe ɗiɗi gaɗay fa baasi o timma hakkude mabɓe ka holli wiide fa han dewral ana wondi tewtede hakkunde mabɓe tawena le balɗe ƴaɓɓiɗe ɗe sema hollino wiide ana lanidi fa laamu o wirfito kañƴe fuɗɗugol golleji makko le ngal lure kidal nde noga e lewru juillet ndu. Illa lewru mai hitan 2014 kuɓal sema ngal hollino wiide wirfitagol laamu o waɗan fa gouverneur o jooɗo kañƴe wirfitagol gollirɗe kanɗe daranade hajuji himɓe le région o.
Le majjum laamu o holliti wiide kañum ana landinino ɗiɗo golleji saabi de golleji ɗo nokku ɗum noddirteɗo mokko ɗo gueɗe ɗe fof kani dakede ɓe mbi ɗiɗo golleji fof pewnama to dalto yimɓele mabɓe temeɗiɗo maggal paɗe ɓe du laamu o holli tiwi lanniki ɓeɗo yimɓele kanɓe natude le nokku to guɓe ɗe kani daket to wattu joni ɓe mbi ɗum wono ko guɓe ɗe memidiri toon ko iɗum wondi e tannude koyɗe no kaldal e kawral alansiri ngal hani tabirede keɗe kanko noddirteɗo ceenan kulbali o kanko laamiɗo kabaru maggal paɗe en le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen to faccitago mumini se ndebu
leydi Mali ana lallini laamu o du ana lallini iɗum holli tawide maggal paɗe amen temeɗiɗo ana lallini laamu o holli nokku ɗo mokka watte ministre wallimimo intinde nokku mum suudu ministre maggal paɗe en hokki mobilaji kanɗi wande mokka kañi kaɓorɗe goɗɗi kambar mum keñe plateforme hollitimi wattu bato ministre en omo yiɗɗi wayltere seeɗa waɗɗe do projet ngaji ɗi min kawrino dow mum hoorejo cabinet o windi himmeji mabɓe ndeno laamu o ana wondi e wande ko
hani
guɓe nottirtoɗe plateforme ɗe ɓe mbi kay faali gaɗaɗi fewde e mabɓe ɗi kamɓe ɗum fe hunde ɓe paama e ley hen ɗum won guɓe nottirtoɗe plateforme ɗe ɓe mbi ko laamu hayfiɓe ko wala fuu koɓe paami dow hen wattu joni ɓe kayfi kamɓe do guɓe nodditirtoɗe agent waɗɗe ɓe mbi soni ɓe joppa e ngallure année fiis nde tan anda haɓogo timma e hakkude mabɓe keɗe kanko noddirteɗo ɗon ulde métali o kanko ko yo goto e gonɗo guɓal nodditirtogal plateforme ngal komo sifi dow hen dow faccitago. Ousmane Niali Boudi
toɓɓere nde mine min jaɓay ɓoyi ngallure année fiis nde e juuɗe amen wonno barkan kañe ministre sake min yaade ley guendi kidal ndi sake ke sema du warde ley guendi année fiis ndi saabi ɗum min ɓuyti sembe amen année fiis bubilaji amen ɗiɗi tan gonno ɗon nenno joni sini ni noon min birfitoto année fiis saabi e juuɗe amen wonno min ɓeydan sembe amen min paami ɓe gana tabatoɓe aadi mabɓe min miilino ɓe camata dow amen ɗum waɗde min jorni sembe amen le nokku o min tawi wona noon wori joni nenno kina min ɓeyda sembeji amen ley guendi année fiis ndi saabi e juuɗe amen wonno hayɗine kan wiya plateforme kañum woni sababu haɗugol wirfitagol laamu o kidal wona saabi min jaɓa heba senyininde tal groupe bi min cenyinandu watta de dum yoyedo amé wana minen goni sababu mum golle mun hanno wadede ille timmode lewru juin sema salino neno sab min calgi senyininde du tal groupe wana dum watta de wiye minen kadi fa laamu o wirfito kidal kabaruji kewdi kawrintina nom fa laamu o wirfito ka plateforme kanyum sali
wakande min nodduno gube non tottod azawa de fa danya ko be jabi do dido kay fali wala fu ko be jabi sifade le hen nyaloma handen o so ngabbi do bemal amé ande gal odo bay ne tirton mi joju modon non noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi politinde wiide don kawrital mangal aniyngal wadde to abidje to leede le kaloje delde franci korde gal do kawrital jottobal kangal wadde le lamorde leede ko duar ndi be bi wotto jono tiida laaji an gondi e matede ton eruji certan hadi gal do kawrital fudda fe goto anda ko ni golle mudum wiyama du kenne dun yimbel jedo khabaruji be kebi nokkuli do kani tilminede tagal mudum du don yimbele lamibe honon nelabe ton be jaati fa hande be jiide sako be pabro no dido golleji ngorri kede kanko no dotte amadou jarayal kuyo yo kanko lami nela malin ko betol ko mo sifi do hen do foccitango Ousmane Niali Bouli
j'avoue que c'est difficile de savoir
combien mi on anatit andude o watta dum na o watta dum le golleji haro caldi gondide wada le ngallure abijande a wawa wide o gollata dum o han darnaade jippinde himbe famu fu men kebay amin kebi tidal laaji hore pelle kande hawrde kawrtangal ana kanno hawrde kabe fu be kibbay do watta joni o min neldama bataaki hollitede boto ana hanno wade noga lewrundu himbe wombe do joni be mo kawrda mo landida hoto botu hore pelle de hani wadede wiyete andana dum fi hunde yogo du wiyete nja sud palais de la culture na wiye nja hotel ivoire na du jom wima kanyum golle goddo waddi dum do kanyum kollo himbe o kan yaade yogo du wiyete wala hejo golleji di do jaruda fu ni wala fu ko pamata wala fu ndoko ma kabaru lobbo a hebata famu fu homo darani golleji mum sakite ke min tampi min jeemi jodo nokko goto
ngal do kawrtal njottabalbe kolitiwide yamberi dan kan fuddude wakkati sappo e jenna yamde nokko no dirtede stade flix o foy bonye le leedi ko duarndi farde mudum fuddude mali kanye cameroon garan fidude le sappo tati yamde nokko no dirtede palais des sports 13 ville kede kanko ekintino gubal mali no dirtede jonas comla on ko sifi do hen do foccitango Ousmane Ali Bouli
a part la fatigue de l'arrivée mais
se wana tampir dawongol toro goddo fu min gala miden jetta allah basi goddo fu min gala men fu miden kawri do sukabe hakkilu mabbe ana walti sabi kub jabbido kambe bamuno don kamin kullitibe be itta dum e hakkilu mabbe dun yo kup goddo non tagal o kupdu kupdi monde won men bibe be tinno tan do be jeyi fu be kabo yalla bamadon dum men jidi be ngada be tinno o kup yalla be jotto demi final ana mujje mabbe sanne le pide de ardi be jata demi final be ngada ko be bayi fu yalla be keba kaw e dido match ngaje tati nenno be tinno pati be ngada yebare fu be kabo kum mabbe fa gasa match fu be ngada hono final be yetani non watta de se be jidi yotta demi final be jotto nenno sini be jotta ke demi final be de nambe landade coupe du monde ngaro o sabi se be jotta ke demi final den match ngaji joyi e piata dum be de nambe landade coupe du monde
pour la coupe du monde
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grab njurne den jellal onne le kere dujito en puddiran do kuchala do wattu jona daten gonde yeltinede le hen fabe joto yella hono yiru were don remude ngebbe hani yiru werde le lamu kuchala o gal do kawtul ko yata awo awo be don noga yana gonno to kanye yibbele lambi be bale ONG ngaji duru be le lamu motti kanye sikasu e do bomo ko do be gonde wadde ton gal do kawtal ko ni fana mudun du fabe joto fa hande so bami fa kettal don ngebbe wari ton fati fe hunde perde do hen gardan faado katido wattu jone be gonde ewtadno komin ngaji gondi le katidi kan heberde ton ha yaware don no kuran le majjube mi komin don gondo nokko noddete do kumbila ton wattu jono be puddito no hejje goldeji de koni faana mudun nokkule baddide o do nokku fuube bi jere yalla hon haani heberto kuran ngaji ko yata gelle sappo holli tawir kanye ngarta jodade don le nokku noddete do kumbila o dido kuran ngaji iwran le barasi mabbo noddete mana tali dido ba gardan faado segudo ko yata milioji noga e jikki sefa dun waldine noddete pinide de watti jungo en jibo so yaltin nyalomo hando no hani yirni nedde ton jaaguuji le majjon be koliti dido golli tan kaani golli jokkite ton le lebbi sappo dido le lamu nyono idum le region segul ko ni faana mudun du faabe paabo hono tiida laaji ngaddoji ton hakkune keri leedele de en garanti minire faado jenne do ko yata galleji temede joy kanyi en pabirato nyamduuji le dido nyamduuji be bi gawri anale hen kanyi bidoji ne ban tigaje fa yotto yo e kudde godde kase no be kolitiri wi de ko watale hen don ya fa midoji noga NCFA donde bido gal mu sadaji walde no dotto ONG World Vision de tout gorgal fedde wonde kase no dotte ne pam secret do kante nyalawma hande kabaruji meede di min jooto sanne hedaade heedu jame ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yotre meede ande ana wodi jotaade min kertniki do wakkati jono kedi be min faali laamu kumayra nokku no dirteedo goggere wassalam.